phansi kwemthunzela ngiyutshela ngifunani. Looking to your eyes I could see kuhle bembali. Deep down in my heart I told myself noma kanjani I still full potential in you ukuthi ube umfazi. Begwale ngamazanye unthathele phansi utshela nkinga sami wathi kimi uzobanani. That felt so good like a sweet emlomeni wengani. Baby girl ngithanda when we do it's not about money. It's all about you and me ukuthi senzani. That's why ngithi kuwe the soldier itemba lakho I will never run.